Black Market Records.
And your clamor. This Billy.
Oh my
yo,
God.
Nachafua leo kesho narudia. Ana ninyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Yeah. Hold up. Hini ya mabola. Hold up. Hini ya madonga. Hold up. Hini ya magrona.
Skia.
Wenye unabaya, 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 unazoza.
Chali yako asifanya umetbwana. Shenga na maziwa mdachuleze jainlala. Mote kama lifisha woskis jaizama. Ashani waina nilimjua jana. Banka kaunti ya manine za dhane ni ya chama. Na finya lapi na get do ni konjama. Nyama 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 mwenye kiti chama. Napenda kujifanya unapenda nyonga sana. Nachafua leo kesho narudia. Ana ninyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Hold up. Hini ya mabola. Hold up. Hini ya madonga. Hold up. Hini ya magrona. Wanya unabaya, 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 unazoza.
Hold up, hini ya madonga. Mabola pande moja itasikika mkibonga. Hold up, niko fiti na wachocha. Machaji nkujiroga mpaka bosi ya naponda. Zache nichi yanda waba. Niko steam steam, niko dizzy na jikaza. Manzi yako ameni handa. Ako deep sleep, buda ulisa kadanda.
Nachafua leo kesho narudia. Ana ninyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Hold up, hini ya mabola. Hold up, hini ya madonga. Hold up, hini ya magrown up. Wenye unabaya, 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 unazoza.
Kikosa chei sana, unaote na mashetani. Nizama ndani sana, ungedhani ya mtitanic. Wenye inaragwe kwezi beats, I'm satanic. Niko majani, kwa mavela, ndani ya bustani. Cheki, sajali umba leader. Cheki, tangu enzi za mazigot. Cheki, nyindo part of the reason.
Nachafua leo kesho narudia. Ana ninyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Hold up, hini ya mabola. Hold up, hini ya madonga. Hold up, hini ya magrown up. Wenye unabaya, 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 unazoza.